Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 64 Dawidi ahunga. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 18 kugeza ku cya 22. Goliyati amaze kwicwa, Sawuli ajyana Dawidi iwe ntiyamwemerera gusubira iwabo. Nuko umutima wa Yonatani uherako uba gati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani amukunda nk'uko yikunda. Yonatani na Dawidi basezerana isezerano ryo kunga ubumwe nk'abavandimwe, maze uwo mwana w'umwami yijishura mu mwitero we yari yiteye awuha Dawidi n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Nyamara Dawidi akomeza kwicisha bugufi, abantu bose baramukunda ndetse n'abo mu rugo rw'umwami. Nta gushidikanya Imana yamuhaga umugisha. Sawuli yumvaga yuko igihugu cyarushaho kugira umutekano aramutse akoranye n'umuntu uyoborwa n'Uwiteka. Dawidi yajyaga kujya mukingira bajyanye ku rugamba. Imigambi y'Imana yahuje Dawidi na Sawuli. Kuba ibwami kwa Dawidi kwajyaga kumwigisha uko ibintu bikorwa, kandi bigatuma n'igihugu kimugirira icyizere. Ingorane yatejwe n'urwango Sawuli yamugiriye zatumye amenya ko byose abikesha Imana, kandi ubucuti yagiranye na Yonatani bwari mu migambi y'Imana kugira ngo ubugingo bw'uwajyaga kuzategeka Isirayeli bukizwe. Igihe Sawuli na Dawidi bari batabarutse ku rugamba aho barwanaga n'Abafilisitiya, abagore bava mu midugudu ya Isirayeli yose baririmba babyina. Baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu banezerewe. Umutwe umwe wararirimba guti, Sawuli yishe 1,000, undi ukikiriza uti, Dawidi yica inzovu 10,000. Umwami yarakajwe n'uko bahaga Dawidi icyubahiro gisumba icyo bamuhaga. Aho kwikuramo ibitekerezo by'ishyari, aravuga ati, Dawidi bamubazeho 10,000, naho jye bambazeho 1,000 gusa. None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Sawuli yakundaga gusingizwa cyane ku buryo ibyo yakoraga n'ibyo yatekerezaga byabaga ariho bishingiye. Kuri we ikintu runaka cyabaga ari cyiza cyangwa kibi bitewe n'uko cyamuhesha ishema. Sawuli yahoraga yifuza yuko abantu bamugira nyambere. Sawuli yagize igitekerezo gihamye cy'uko Dawidi azakundwa n'abantu maze akamusimbura ku bwami. Sawuli yakinguriye umwuka w'ishyari umutima we maze uramwanduza. Uwo mwami w'Isirayeli yashakaga yuko hakorwa ibyo yifuza aho gukorwa ubushake bw'Ihoraho. Iteka ibyo yakundaga nibyo byagengaga guhitamo kwe kugeza ubwo arohama mu burakari buturutse ku ishyari. Iyo yabaga ashaka gukuraho ubugingo bw'umuntu washirikaga ubwoba bwo kwanga ubushake bwe, umujinya waramusazaga. Iyo yabaga ameze atyo byamuviragamo kwiheba no kwiyanga maze akicuza mu mutima we. Yakundaga kumva Dawidi acuranga inanga ye, kandi umwuka mubi wasaga nk'umwirukanyweho muri ako kanya. Ariko umunsi umwe igihe uwo musore yacurangaga umuzika mwiza wagendanaga n'ijwi rye aririmba indirimbo zo gusingiza Imana, Sawuli yagize atya amutera icumu. Imana yakijije Dawidi maze ahunga umujinya w'uwo mwami wari wasaze. Urwango Sawuli yangaga Dawidi rukomeza kugwira. Sawuli akomeza gushakisha uburyo yamukuraho, ariko nta mugambi we n'umwe wo kwica uwasizwe n'Uwiteka wigeze wuzura. Dawidi yiringiraga Imana yifite ububasha bwo gukiza. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Imigani igice cya 9:10. Kandi Dawidi yahoraga asaba kugendera imbere y'Imana atunganye. Abantu ntibatinze kubona yuko Dawidi yari umuntu ushoboye. Iyo yabaga ashimwe yabikoranaga ubwenge n'ubuhanga. Nta ngorane zatezwaga no gukurikiza inama uwo musore yatangaga, ariko abantu ntibizere ibyemezo bya Sawuli. Sawuli yaramutinyaga kuko byagaragaraga yuko Uwiteka yari kumwe nawe. Umwami yabonye yuko imibereho ya Dawidi imugayisha, kuko yagaragazaga ububi bw'imico ye. Ishyari ryabujije Sawuli amahoro. Mbega ibyago bitavugwa byazanywe n'iyo mbuto mbi mu isi yacu. Ishyari rituruka ku bwibone, kandi iyo rihawe intebe mu mutima, amaherezo ritera ubwicanyi. Umwami akomeza kuba amaso, yibwira kuzabona uburyo bufifitse bwazamubera impamvu yo kwica uwo musore, kandi agakomeza kuba umwere imbere y'abantu. Atega umutego, ategeka Dawidi kujya kurwanya Abafilisitiya n'umurava mwinshi, anamusezeranya ingororano yo kumushyingira umukobwa we w'imfura. Dawidi asubiza ibyo, yavuze yicishije bugufi ati, nkanjye kuba umukwe w'umwami ndinde, kandi ubugingo bwanjye ni iki cyangwa inzu ya data mu Bisirayeli? Umwami yaje kugaragaza ko atari umwizerwa ahashyingiriye umukobwa w'undi muntu. Mikali, umukobwa mutoya wa Sawuli, yemerewe uwo musore, ariko akaba yaragombaga kwerekana ikimenyetso cy'uko yishe umubare runaka w'abanzi babo. Sawuli yibwiraga ko bizatuma yicwa n'Abafilisitiya, ariko Dawidi atabaruka ku rugamba yanesheje aba umukwe w'umwami. Mikali, umukobwa wa Sawuli, yakundaga Dawidi maze birakaza umwami, kandi birushaho kumuhamiriza yuko uwo yari wa wundi Uwiteka yari yavuze yuko amuruta kandi ari uzaba umwami mu cyimbo cye. Nuko kwiyoberanya kose arakureka, maze ategeka abatware b'ibwami kwica uwo yangaga. Yonatani yasobanuriye umwami ibyo Dawidi yakoze guhesha igihugu icyubahiro no gukiza ubugingo bw'abantu, n'icyaha cyajyaga kubarwa ku wajyaga kwica umuntu Imana yari yakoresheje gutatanya abanzi babo. Nuko umutimanama w'umwami urabyumva. Sawuli ararahira ati, ndahiye Uwiteka Uhoraho ntazicwa. Nuko bazana Dawidi imbere ya Sawuli, akomeza kumukorera nka mbere. Nanone hongera kubaho intambara, maze Dawidi aba ari ubu umugaba w'ingabo kurwanya abanzi. Abaheburayo baranesha cyane, maze abantu bogeza ubwenge n'ubutwari bye. Ibyo byatumye urwango Sawuli yamugiriraga mbere rwongera kubyuka. Igihe uwo musore yacurangaga umuziki unoze wasabye hose, Sawuli ntiyabyihanganira atera Dawidi icumu, ariko marayika w'Uwiteka yobye iyo ntwaro y'ubwicanyi. Dawidi aracika ahungira iwe. Sawuli yohereza intasi ngo zimufate mu gitondo maze zikureho ubugingo bwe. Mikali amenyesha Dawidi imigambi ya se, amubwira guhunga maze amumanurira mu idirishya ngo acike. Ahungira kwa Samweli i Rama, maze uwo muhanuzi yakira iyo mpunzi. Aho mu misozi niho umugaragu mwiza w'Uwiteka yakomereje umurimo we. Umutwe w'abahanuzi wafatanyije nawe kwiga byimbitse ubushake bw'Imana, bagatega amatwi amagambo y'inyigisho yavugwaga na Samweli bafite n'ubwitonzi bwinshi. Dawidi yigiye ibyigisho by'ingenzi ku mwigisha w'Abisirayeli. Ariko umubano wa Samweli na Dawidi wabyukije ishyari ry'umwami, avuga yuko uwo muhanuzi yashoboraga gutiza umurindi washakaga gusimbura umwami. Umwami atuma abatware be kujyana Dawidi i Gibeya, aho yashakaga kuzuriza umugambi wo kumwica. Izo ntumwa zigenda zishaka kwica Dawidi, ariko uruta Sawuli niwe wabakoresheje ibyo ashaka. Bahuye n'abamarayika batagaragara, batangira guhanura no kuvuga icyubahiro cy'Uwiteka. Nuko Imana yerekana imbaraga yayo yo gukoma imbere ikibi. Sawuli agira umujinya, yohereza izindi ntumwa. Abo nabo baneshejwe n'umwuka w'Imana, maze bafatanya n'abambere guhanura. Intumwa za gatatu nazo zoherejwe n'umwami, ariko imbaraga y'Imana ibamanukiraho, nabo barahanura. Maze Sawuli agambirira kwigira yubwe. Aho yashyikiriraga Dawidi hose, yari yagambiriye kumwicishiriza ukuboko kwe bwite uko byamera kose. Ariko marayika w'Imana ahura nawe, maze umwuka w'Imana amufatisha ubushobozi bwawo. Akomeza urugendo rwe asaba Imana, ahanura kandi aririmba indirimbo z'abera. Ageze mu rugo rw'umuhanuzi i Rama, yiyambura imyambaro yagaragazaga icyubahiro cye, maze arambarara hasi imbere ya Samweli n'abigishwa be yahanzweho n'umwuka w'Imana. Abantu bakoranira kureba ibyo bintu bidasanzwe, maze ibyabaye ku mwami bikwira hose. Umugiranabi yemeza Dawidi yuko kuri bo ari amahoro, ariko Dawidi amugirira icyizere gike cyane. Yakumbuye kongera kubona inshuti ye Yonatani, kuko yari azi yuko nta rubanza rumuriho, asanga uwo mwana w'umwami amutura agahinda. Ariko nzira iki? Nakiraniwe iki? Icyaha nakoreye iso gituma ngenza ngo anyice ni iki? Yonatani yizeye yuko se atagifite umugambi wo kwica Dawidi. Biragatsindwa, ntuzapfa. Yewe, umva nkubwire, ntacyo data akora atambwiye ari igikomeye, ari icyoroshye. Mbese ibyo data yabimpishira iki? Siko biri. Nyuma yuko imbaraga y'Imana igaragazwa mu buryo bukomeye, Yonatani ntiyashoboraga kwemera yuko se yajyaga kugira icyo atwara Dawidi. Ibyo byajyaga kuba ari ukugomera Imana. Ariko Dawidi ntiyanyurwa, abwira Yonatani ati, nkurahiye Uwiteka Uhoraho, hasigaye intambwe imwe ngapfa. Mu mboneko z'ukwezi, Abisirayeli bagiraga ibirori byararigwaga n'imihango yera. Byari bizwi yuko Dawidi na Yonatani bazaboneka ku meza y'umwami. Ariko Dawidi agira ubwoba bwo kuzaba hari, maze bumvikana yuko azajya gusura bene se i Betelehemu. Agarutse yajyaga kwihisha mu gasozi hafi y'inzu yajyaga kuberamo ibirori, akamara iminsi itatu umwami atamubona. Yonatani yajyaga kureba uko Sawuli abyakira. Iyo umwami atarakara, Dawidi yajyaga kugaruka ibwami ntacyo yishisha. Atabonetse mu cyiciro cye ku munsi wa kabiri, umwami arabaza ati, ejo ni iki cyabujije mwene Yesayi kuza kurya n'uyu munsi nawo? Yonatani aramusubiza ati, Dawidi yansabye cyane ko mwemerera kujya i Betelehemu. Ati, reka ngende ndabigusabye, kuko iwacu bazatambira igitambo mu mudugudu, kandi mukuru wanjye yantegetse kubayo. None rero niba ungiriye imbabazi, ndeka ngende ndakwinginze njye kureba bene data. Icyo nicyo cyamubujije kuza ku meza y'umwami. Sawuli yumvise ayo magambo, umujinya uramusya. Aravuga ati, Dawidi akiriho, Yonatani ntazimikwa. Dawidi akwiriye gutumizwa nonaha kugira ngo yicwe. Yonatani arongera yinginga se, aramubaza ati, ikiri bumwicishe ni iki? Arazira iki? Ibyo byatumye umwuka wa Satani umwongerera uburakari, maze icumu yari yagambiriye gutera Dawidi aritera umuhungu we bwite. Uwo mwana w'umwami agira agahinda kenshi kandi yumva asuzugujwe. Asiga umwami aho, maze ajya aho yagombaga kumenyeshereza Dawidi imigambi y'umwami ku gihe bari basezeranye. Bararize cyane bafite agahinda kenshi. Iyo migambi mibi y'umwami yateye aba basore agahinda katavugwa. Bagiye gutandukana, Yonatani yongorera Dawidi agira ati, igendera amahoro, ubwo twarahiranyije mu izina ry'Uwiteka tukavuga tuti Uwiteka azaba hagati yawe nanjye kandi hagati y'urubyaro rwanjye n'urwawe iteka ryose. Dawidi yihutira kujya i Nobu. Ubuturo bwera bwari bwarahimuriwe buvuye i Shilo kandi Abimeleki yari umutambyi mukuru waho. Uwo mutambyi yatangajwe no kubona Dawidi aza yihuta kandi ari wenyine, amubaza ikimugenza, maze uwo musore ahitamo kubeshya ku bw'intimba yari afite. Dawidi abwira uwo mutambyi yuko afite ubutumwa bw'umwami butagomba kugira undi muntu ubumenya. Yagaragarije aho yuko kwizera Imana kwe kudashyitse kandi icyaha cye cyaje kwicisha uwo mutambyi mukuru. Iyo amubwiza ukuri, Abimeleki yajyaga kumenya uburyo abigenza ngo amukirize ubugingo. Imana ishaka yuko abantu bayo baba banyakuri nubwo baba bagiye mu kaga. Dowegi, umutware w'abashumba ba Sawuli, yasezeraniraga ahasengerwa. Dawidi abonye uwo mugabo ahitamo kwihutira gushaka ubundi buhungiro. Yaka Ahimeleki inkota maze amubwira yuko nta yindi hari uretse ya Goliyati yari ibitsweho urwibutso mu buturo bwera. Nibwo Dawidi yamusubizaga ati nta ihwanye nayo yime. Dawidi ahungira kwa Akishi umwami w'i Gati kuko yabonaga yuko yabona amahoro mu banzi b'ubwoko bwe kurutayo mu butegetsi bwa Sawuli. Ariko Akishi yaje kubwirwa yuko Dawidi ari we wishe intwari y'Abafilisitiya mu myaka yari ishize. Ubwo rero uwari ushatse ubuhungiro mu banzi b'Abisirayeli yisanze mu byago bikomeye, ariko kwisharisha byatumye ariganya abanzi be maze aracika. Igicumuro cya mbere Dawidi yacumuye ni ukutiringira Imana i Nobu. Icya kabiri ni uko yabeshya Akishi. Igihe ibigeragezo byamuzagaho kwizera kwe kwarahungabanyijwe maze imbaraga nke za kimuntu ziragaragara. Yabonaga ko umuntu wese ari umutasi n'umugambanyi kuko yahizwe akanarenganywa, byabuzeho gato ngo agahinda n'ishavu bimukingirize ye kubona se wo mu ijuru. Gutsindwa kose kw'abana b'Imana guterwa no kutagira kwizera. Umutima wacu uramutukuhwe n'amajune, dukwiriye kureba hejuru kuko hirya y'umwijima hari umucyo. Dawidi ntiyari akwiriye kutizera Imana. Yari uw'Imana yimikishije amavuta. Iyo akura ibitekerezo bye ku kaga yari yashyizwemo maze agatekereza imbaraga n'icyubahiro by'Imana, yajyaga kugira amahoro ndetse akayagira no mu gicucu cy'urupfu. Dawidi ahungira mu misozi y'i Buyudaya, ahitamo ubuhungiro bwiza mu buvumo bwa Aduramu, aho yashoboraga kurwanya ingabo nyinshi we afite abantu bake. Bukeye bakuru be na bene wabo babyumvise baramanuka bamusangayo. Bene se wa Dawidi ntibajyaga kugira amahoro bazi yuko Sawuli ataburaga kubakeka nabi kuko bari bene wabo wa Dawidi. Icyo gihe bari bazi byari bigiye kumenyekana hose muri Isirayeli yuko Imana yari yarahisemo Dawidi kuzaba umutegetsi w'ubwoko bwayo. Bizeraga yuko ntacyo bazaba bari kumwe nawe. Uwo muryango wahuriye mu buvumo bwa Adulamu uhujwe n'impuhwe n'urukundo bagiriranaga. Umuhungu wa Yesayi yacurangaga inanga kandi akabaririmbira. Yari yarasogongeye ku nabi yaterwaga n'uko bene se batamwizeraga, none kumvikana ko ari gusimbuye uko kutumvikana byazanye umunezero mu mutima w'uwari mu buhungiro. Abantu benshi bari batakizera umwami w'Abisirayeli kuko babonaga yuko atakiyobowe n'umwuka w'Uwiteka. Kandi abari mu makuba bose n'abarimo imyenda bose n'abinubaga bose bateranira aho ari, abo umutware wabo nuko abari kumwe nawe bari abantu nka 400. Aho ngaho Dawidi yari ahafite ubwami buto kandi muri bwo hari gahunda n'ubwitonzi, ariko nta mutekano na muke yari afite kuko yakomezaga kubona ibimenyetso by'uko umwami atari yatezutse ku mugambi we w'ubwicanyi. Umuhanuzi w'Uwiteka amuburiye kuva aho yari yihishe, arongera ahungira mu ishyamba ry'Ihereti. Imana yigishaga Dawidi ubwitonzi kugira ngo imutegurire kuzaba umugabo w'ingabo w'umunyabwenge n'umwami w'umunyambabazi uca imanza zitabera. Sawuli yari agambiriye gufatira Dawidi mu buvumo bwa Duramu, maze bimenyekanye yuko Dawidi yavuye aho yari yahungiye, umwami amarwa n'uburakari. Ntibashoboye kumenya uko Dawidi yahunze. Aha abagambanyi bari kumwe n'umwami sibo babwiye umuhungu wa Yesayi uwo mugambi we? Sawuli yemeza abajyanama be yuko yagambaniwe, maze abasezeranya ibihembo by'agaciro n'icyubahiro nibamubwira umuntu mu bantu be wagiranye ubucuti na Dawidi. Dowegi umunyedomu niwe wabivuze. Kubwo gushaka ibyubahiro no kugira umururumba w'ubukire, kandi kuko yangaga umutambyi wari wamucyashye amujijije ibyaha bye, Dowegi yavuze iby'uko Dawidi yagiye kwa Ahimeleki mu buryo bwatumye Sawuli arakarira uwo muntu w'Imana. Umujinya wamuteye kuba nk'umusazi, maze ategeka yuko umuryango wose w'uwo mutambyi urimbuka. Si Ahimeleki gusa, ahubwo n'ab'inzu ya se 85 bambara efodi y'igitare bishwe na Dowegi ku itegeko ry'umwami. Ngibyo ibyo Sawuli yakoraga akoreshwa na Satani. Icyo gikorwa cyakuye Abisirayeli bose umutima. Umwami batoye niwe wakoze ayo marorerwa. Isanduku yera yari kumwe nabo, ariko abatambyi baturaga ingorane zabo bishwe n'inkota. Mbese hajyaga gukurikiraho iki?